janga hali mwamba, moyo wanga wonse ni kufuna yinu Yesu. Maso mwanga misonzi, tawizi na ndi matopa, kuma ntimo ndi uza, pita kwa mbuye wako. Tanafuna ndalitso wanga, yendani nane Yesu wanga, oti muga kala nane, ine moyo wanga usine.